Siva mukuru mwa tudaga Omuntu lwake salwa bala Obubenje mu makubo kuyanja Mukondo gwa mukama gwe kutahasa Wadda tuzisa kasera sifuyeyo Lubaze tunengera ewaffe wa wali Wadda tuzisa kasera sifuyeyo Lubaze tunengera ewaffe wa wali
Ebinyegerezo mulamu bwange Byakasera bikoma Sibiyako edange dunda Nema siva mumba siva numwa Efecho lyobo vyo yodiri kuma Katu wangu desembi weti Nino ebingi gire sobo la mubwange Yasa sila vikoma Ansibiyako edange dunda
Yonda,
Yonda, Yonda,
Yonda,